Somo mar auchiel. Nitie geno mane ne joma tho? Penjo mokuongo. Wach maber kuom joma tho en mane? Kane Yesu ochopo Bethania machiegni gi Jerusalem, osiepne miluongo ni Lazaro noyudo osetho kuom odiechienge ang'wen. Yesu ne odhi kar yik ka en kaachiel gi Maritha koda Mariam, ma gin nyimine jal mane osethono. Matin nono, ji mang'eny ne ochokore kar kanyo. Donge Maritha gi Mariam ne mor ndi kane ochier Lazaro mobedo mangima.
Johana 11, kwan matindo 21 nyaka 24 wacho kama, Eka Maritha nowacho ne Yesu niya, Ruoth, ka dine bed ni in kae, owadwa dine ok otho. To kata mana gie sani, ang'eyo ni gimoro amora mikwayo Nyasaye, Nyasaye biro miyi. Yesu nowacho ne kama, Owadu biro chier. Maritha nodwoke niya, Ang'eyo ni obiro chier e kinde chier chieng' giko. Kwan matindo 38 nyaka 44 wacho kama, To nikech lit nomako Yesu kendo, ne odhi e liel. To adier, liendo ne en rogo moumo dhoge gi kidi. Yesu nowacho kama, Ng'ieluru kidi no oko. Maritha, nyamin ng'at manothono nodwoke kama, Ruoth, sani nyaka bed ni koro ng'we marach, nimar koro ndalo ang'wen osekadho. Yesu nopenje niya, Donge asewacho ni ka iyie to in e duong' mar Nyasaye? Omiyo ne gigolo kidi oko. Eka Yesu noting'o wang'e malo e polo mowacho kama, Wuora, agoyo ni erokamano nikech isewinja. Adier, ang'eyo ni iwinja kinde duto. To awuoyo nikech oganda masano ochung' koluoro kae mondo eka giyie ni ne iora. To ka nosewacho wechego, nokok gi duol maduong' niya, Lazaro, wuog oko! Ng'at manoyudo osethono nowuok oko ka onal tiendene kod lwetene gi lewni kendo wang'e ne obo gi nanga. Yesu nowachonegi kama, Gonyeuru kendo we odhi.
Maritha ne oyudo oseng'eyo wach maber e wi jogo mosetho. Nong'eyo ni Jehova biro chiero jogo mosetho mondo odag e piny kendo.
Ayub 14, kwan matindo 14 kod 15 wacho kama, Ka dhano tho, nobed mangima kendo koso? Darit ndalo duto e lweny ma an go, nyaka wach magonya obi. Diluong nyinga, eka daduoki wach. Chunyi doher tich mar lweti.
Penjo mar ariyo. Chal mar jomotho en mane? Dhano ochwe gi buru. Ok wan chwech mag roho modak e del mar ringruok. Wan chwech mar ringruok, omiyo onge gima dhi nyime dak sama ng'ato osetho. Sama watho, obwongo wa bende tho, kendo paro ma wan go bende lal. Omiyo, Lazaro ne ok owacho gimoro amora ma ne otimore ne e tho. Nikech ng'at motho ok ong'eyo gimoro.
Zaburi 146, kwan matindo 4 wacho kama, Muche orumo, giike lowo. Chieng' onogo, gimoparo lalalala. Ecclesiastes 9, kwan matindo 5 kod 6 wacho kama, Nimar joma ngima ging'eyo ni gibiro tho, to jomotho ok ging'eyo gimoro, mi pok giongego kendo, nimar wi ji owil gi parogi. Kwan matindo 10 wacho kama, Tich ma lweti oyudo, ti gi tekoni duto, nimar onge tich, kata lony, kata ng'eyo gimoro, kata rieko e liel kamidhiye.
Be Nyasaye sando ji e mach bang' tho? Nikech muma nyiso ni joma otho ok ong'eyo gimoro, puonj mar mach misando e ji en puonj mar miriambo maketho nying Nyasaye. Paro mar sando ji e mach osine ahinya.
Jeremia 7, kwan matindo 31 wacho kama, Kendo gisegero kuonde moko moting'ore ma nyinge gi Topheth, mantie hoho moro mochak nying wuod Hinom, mondo giwang' yawuotgi gi nyigi e mach. Ma ok nachikogi, ma chunya ok noparo timo.
Penjo mar adek. Be jomotho nyalo wuoyo kodwa? Jomotho ok nyal wuoyo kata winjo. Kata kamano, malaike moko richo, kendo ginyalo wuoyo gi ji ka giwuondore ni gin dhano mosetho. Jehova dagi tim mar temo wuoyo gi jomotho.
Rapar mar chik 18, kwan matindo 10 kod 11 wacho kama, Kendo kik yud ng'ato more kindu mamiyo wuode kata nyare kadhe mach, kata jakor, kata jambofwa, kata jadil, kata jandagla, kata juok nyaklondo, kata japenjo chiende, kata jajuok, kata jadwar wich mar jomotho.
Penjo mar ang'wen. Jomage mibiro chier? Ji tara gi tara mosetho kendo manie liete biro dak kendo e piny. Kata joma moko mane ok ong'eyo Nyasaye kendo ne otimo gik maricho, ibiro chier.
Luka 23 kwan matino 43 wacho kama, Mi nodwoke niya, Adier, awacho ni kawuono ni, inibed koda e paradiso. Tijote 24 kwan matino 15 wacho kama, Kendo an gi geno kuom Nyasaye, ma en geno ma gin bende giyiego, ni chier nobedie mar joma kare gi joma ok kare.
Jogo mosechier biro puonjore adiera ewi Nyasaye kendo keto yie kuom Yesu ka giluwo chikene. Jogo mochier kendo otimo makare biro dak e piny nyaka chieng'.
Johana 5 kwan matindo 28 kod 29 wacho kama, Kik uwuor wachni, nikech saa biro ma ji duto manie liete nowinj duonde mi giniwuog oko. Joma notimo gik mabeyo e chier mar ngima, to joma notimo gik maricho e chier mar bura.
Penjo mar 5. Chier nyiso ang'o ewi Jehova? Nyasaye ne oyawo yo mondo joma otho ochier kuom oro wuode mondo othonwa. Omiyo chier nyiso ahera koda ng'uono mar Nyasaye. E kinde ma ibiro chierie joma otho, en ng'ano ma igombo neno ahinya?
Johana 3 kwan matindo 16 wacho kama, Ni mar Nyasaye nohero piny ahinya mi nochiwo wuode ma miderma mondo ng'ata ng'ata manyiso yie kuome kik keth to bed gi ngima manyaka chieng'. Jerumi 6 kwan matindo 23 wacho kama, Ni mar misach richo en tho, to mich ma Nyasaye chiwo en ngima manyaka chieng' kokalo kuom Kristo Yesu Ruodhwa.